jakota oje ebu anye kai na etido amala sadi eba selele e selele e selele e eba selele e selele e eba selele e selele e eba selele e selele e
Ima vinere wetogu,
mẹ́rin wá yan ẹ̀yìn sínú ọ̀dẹ̀ yìí mọ́. Ajúbọ̀dé ẹ̀sẹ̀ kánúbánúbá, ìmọ̀lá náà bu oṣù, ìmọ̀lá náà bu òhù. Ọdẹ ṣe mma,
onye na-akpọ mmadụ oṣù, akpọọ gị ya, ọ ga-akpọ adịghị mma. Ajụjụ ya ka mụ na-ajụ, ewu ndị Igbo bàdị,
ya ka imeri ife dị mma.
Ife dị mma ka na ya Chukwu
mere,
ya ka imeri ife dị mma. Ifeoma nwoke na cheji ma nwanyị na cheji ma ihe ọha bide ifosu na-eme n'Igbo elike osu na-ebute nkewa osu na-ebute akpọmasị osu a na-egosi ịfụnanya ihe ọhụije. Ebe njeli ti egwu outside Igbo pelusi ebe ọbụlụ traditional marriage ha na-eme we bido wee chụba a na-agbazi nkwu outside Igbo ka nna-ajụ ọgwụ ọbụ omenala kedu ire na-eme ebe a nwee chụba ajụjụ nwee chọpụta nafa na-agba ọsọ nwee jụba ajụjụ nwee gbalụọ ọsọ na-achụfa n'Igbo nafa na-agbazi mbọ ka fake bụ onwe fa n'Igbo maka gịnị ndị Igbo a chọrọ fa ma ncha a sị na afa bụ osu Alelewe libem Afwa li 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 emopi Opu gili melu mwane Jiapwa lo mwane yosa Ese no bu omenati Gente kamwaye Omenani no sina chuku Chuku ada paroke Mancha mancha Chuku nabwe funanya Ine mo menati Ige mwe kwi funanya Ine mo menani Oye mu Iga malo wane Maka chukwa da baroke chacha Yo ni bo banyo Anyi tiyanu no kuwa kifewe ne ma
Namadu kwa lo sandu Mwakula lusi Fodu kwa lo saya Mwakula lusi
Koche mefao Mwakula lusi Febulu mwadu o Manalo mwadu ifenya nike Azizu nyaka mwona juwe Obo nyamelo From generation to generation Safufu kafanata Yo bide Kewadina nibwe lika Ewu Nyamelo fodu di aposo Nanibo Foda marube fananibo Makagene Oso na chufao
Munayi dos, oye jagani sonewo, eji wamba no.
Ali ne kuwesi, ibo chole mama. Mono, Odo, Okulara, Nibo, Onye nwelu mmadụ egbune mmadụ na mmadụ keji aka ma n'isoro si meko ịgbaze 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 ịgbaze